Ayo, Ignition. Yeah, nipona baisa.
One more time right now.
Salo.
Salo on the beach.
Waiter, lete nyingine. Akisha lewa usimpe nyingine. Hatujalewa pengine. Hatujazie mavinywaji mengine. Tukisha lewa tunacheza muziki. Bamba ni yaya ni mpaka kwa kiti. Kama peni tusha jasa mabiki. Uwanjani wamejaa mashabiki. Lete nyingine. Sijalewa waita lete nyingine mama. Lete nyingine. Hatujalewa waita lete nyingine mama. Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Lete tulewe.
Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Ombe tulewe.
Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Lete tulewe.
Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Ombe tulewe.
Please. Woo. One more time right now.
Yo, bring some wine right now.
I am with the waiter, mwambie aje hapa. Lete nyama choma, supu na bapa. Ugali weka nguru na papa. Watoto kama Zuchu na taka. Nikisha pata busu na data. Tunaanza nusu nusu na mwisho na kata. Hey mama hey, hey mama hey hey. Kulewa bila kulala ni everyday. Vimba vimepanda bei, bias mepanda bei. Hasara everyday, kafara everyday. Tunakula mshahara. Hakuna kula wala kulala. Kifala fala, tunaongoza msafara. Bagala, Temeke na Ilala. Nisungushe, nisungushe mama, zungusha. Zungusha chupa, rudisha mzuka. Zibapua mama kimenuka. Unakumbuka shukwa kati kumekucha. Piga dua, tumevuka. Changua mwili, stabaki ya kucha, ruka.
Pombe zikinai, apombe, pombe, pombe, pombe zikinai. Apombe zikinai, apombe, pombe, pombe, pombe zikinai. Lete nyingine, sijalewa waita lete nyingine mama. Lete nyingine, hatujalewa waita lete nyingine mama. Zungusha meza waita, zungusha meza waita, zungusha meza waita.
Lete tulewe.
Zungusha meza waita, zungusha meza waita, zungusha meza waita.
Ombe tulewe.
Zungusha meza waita, zungusha meza waita, zungusha meza waita.
Lete tulewe.
Zungusha meza waita, zungusha meza waita, zungusha meza waita.
Ombe tulewe.